kugeza ke kade no yagezeko. Koze ko chansa wote labo jimazeko. Ebintu byosi byantegeragana byosuubiza n'ebyokola byombagana. Ogamba na kusango linabana nolonda munze ate katonzi sembalana. Ndi muntu silina genius ononsonyiwa byewasuubira saabikola. Omukwano gw'olinga gwe batuma ogwagala mu bungi gwe nga tato gulina. Ndeka 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 nakulaba bukulu tebinnume nja kukuma. Ndeka 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 nakulaba bukulu tebinnume nja kukuma. Ndeka olikawala nokalungi buli akulaba kubwatya subira bingi. Entunula yempisa nungi naye tebamanyi munda magezi manji. Omukwano gwaffe wagusingayo eri mikwano gyo abakuvugirako. Ebizibu byaffe ng'obagambako naye bwe tekyawa tekwaba gwe walabako. Mbuwayagala kuba supiriya ne bwe nkugambako tegwenya botoyiga. Obusungu bw'olina kilasi satikano yakulabako ng'ofuddeko wala yakutuka. Ndeka 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 nakulaba bukulu tebinnume nja kukuma. Ndeka 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 nakulaba bukulu tebinnume nja kukuma. Ndeka okukwagala gwe bayali nsobi noyokagezeko kagezeko. Ndeka 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 nakulaba bukulu tebinnume nja kukuma. Ndeka ndeka.